Kwa kongresi, urumva bila bintu gigi yavuze ngo kongresi araroga. Kongresi ajya naroga arayivagira akantarogeramo mu rugo n'abarahanga
Kongresi
rwose nazamuka bivuga hangaha wenda cyane niba yaragize Kongresi aravuga bya nyabyo
ndikunanirwa kumanura abantu
Natashashiri oyas
Kongresi arogagira gakono n'igiterekero n'ahana canire akakuroga akaguha amabere ya nyoko Kongresi araroga
Kongresi ngo ngwikira kuno
Wende na munyangire na na muntu numwe nge nanga ko ntawe nunze ngo none se ubundi gigi gigi ubuke burate gigi yatwibwiriye ko Godfather ko ngo atinya Kongresi yatwibwira ka Kongresi yajyaga ngo mutuma amahembe
ye bandoze kera sina
kaza samukena
njewe ndasenga we akavuga ko afite nyabingi nje ndasenga wakavuga ko afite nyabingi rero ntago nyabingi n'umuntu usenga nago byahura
So thank you for having me here abantu mwese mwumvishe mvuga nabi bye mwese mumbabarire na Godfather thank you ntago nzagaruka no matiku thank you ntago byo guhura nawe cyangwa kwibingana nago bikunda
Congress giye he ubwo guhuza no kwibinga ntago bikunda kaya tayari Congress wowe uri he ko warashyize muri request ugiye Congress zamuka jijati munisame umbarero babiri kintu kimwe Kongresi ariko ntari kumubona Kongresi zamuka ako se ndazamara Kongresi akazamu niwe nangiza ngo waje niko ati kwiyunga ngo ntiyabana n'umwijima ari umucyo twagiye wowe urabivuga ko iki kwiyunga ntago hari
hanyuma Yo raivu yari yarazamuye niyo gusenga.
Yego.
Uwo mukozi w'Imana namwumvishije. Umumbwira abakozi b'Imana muri aha mwirwa muri coding abantu musharinga kubanzi babo kandi umuntu yaje gukizwa
umukozi w'Imana bagiye kumubaga.
Ubu ni umukozi w'Imana nari ngiye kwihana ngo nkizwe. Ndashaka gukizwa njewe. Ni gute umuntu w'umukozi w'Imana afata amajwi yanjye akayasharinga, akasharinga umwanzi wanjye, akasharinga umwanzi wanjye koko. Mundebera babako, ubusa umbwire, maze igiye ndi kwihana. Uwo mukozi w'Imana witwa Ngabire Muzane hana mbwira ukuntu yandi kodinze akajya kubihereza umwanzi wanjye.
Uretse gato ibi wabimubwiye
umukozi w'Imana yitwa Ngabire mubwira guhe nimero ye gigi mubwira ati mpa nimero y'uyu muntu wohereje amajwi namwumvishe umuntu arajya kwihana yarangiza bakajya kumurikodinga none se umuntu azakirizwa none
ngo zukeneye gukizwa
ndabikeneye pe
ndahira
mwakira umwami Yesu n'umukiza
nyabingi ukazishyira uruhande
nyabingi se nyabingi burazira hari
kandi mukanya wari kuzivuga
reka nandi gusenga
Kuri seriye.
Nukuri.
Wowe. Okay. Reka babwize ukuri ndabakunda. None se uburetse gato iyi filime izasohoka ryari?
Umva rero ukuntu bimeze Godfa.
Iyi filime
yongeye kwitirirwana yakirira umwami Yesu urumva? Nikirizwe naho ubundi umuntu udakene ko twiyunga mwihorere. Njyewe se ndamubwiye ko njyewe nkeneye kujya kuba mu gihugu cya Malawi gikennye.
Ugize gutya.
Rekareka ntago ari nebuse aragutekereza se yuko ngiye nshaka kugenda na bisi muri Malawi baramubeshye
none ikintu kiriho tugakigaragara urukumva
umuvandimwe we yarakwihakanye yaragukatiye
kabisa reka nkubwire wagira umuvandimwe nibura ushima ima umuntu ugenda agatora kwa pasteri agatoha koko noneho kuri video call uzuko nje kuri video call ni gute umuntu agenda agatoha
abantu mushyire muri request muzamuke noneho dukore umuhuro wibimaze kuba
rero mufitanye
none cyakunaniye kugisobanura umukobwa araje arisobanura turabyumva turanabisobanukira none wowe kwisobanura birakunaniye so rero ikintu nakubwira fasha hasi ishyari ryawe umwegere ndahamya neza ko atari umugome cyangwa se adatunze nyabingi nk'uko uri kubyivugira nkawe ndibaza ko azakumva inzira yaciyemo atera imbere yenda yayikurangira nawe ukayinyuramo wahirwa cyangwa ukagwamo munuza muri ruhurura
washoje
mada nsoza wampaye ijambo ni wowe wampaye ijambo se
ngakomeza uvumvure
kandi wowe ubwo urimo uravuga abantu hano bose nta n'umwe uri kukumva
wowe utari kumvura cyane
ngaho uvuga di
ok irunga
ngenda kuzunga
Godfa icyo ngiye nasaba nuko ntabwo twakanariza kongresi arahangana kuko arahita yumva yuko
cyangwa ariko se ubaye iki wevuga
okay urabona ntabwo abantu bose bamenyera kuvuga rimwe nubwo muri gufana uyu kongresi ashobora kuba atazi kuvuga nka mugenzi we gike urumva ariko
reka nigendere nyine
nubwo abantu bari kuvuga ngo gigi ntabwo yabashe no za kongresi ntabwo yabashe kwisobanura ariko nawe yavuze agafano kandi wiyuke ko igihe yavuze ko avuga ibyo ababyeyi undi nawe yasimbutse bivuga ko ibyo bapfa bituruka ku babyeyi ntabwo abana bahora bashondana bavukana nta kibazo ariko ibyo bavuze wumve ko yanavuze ko igihe nyina bagiye kubyara hari dedication ibyo bagiye mu bapfumu umwe ngo azakira undi azakiza iwabo undi azapfa atyo sinzi hari nabyo uyu Janine avuze ngo hari imishari ahubwo birasa nk'ibicurikiranyije ni ukuvuga ngo nubwo mwanze ko bavuga ku by'ababyeyi nanjye nubaha ababyeyi ariko agafano kabo kava mu miryango kava mu muryango wabo baravukana niyo mpamvu bananiwe bose kubisobanura kuvuga ngo twarashondanaga tukiri abana twararwanye ntawe utararwanyaga akiri umwana so mubareke bisobanure gusa habayemo gutukana no guturana za nyabingezo zishobora kuba zidahari cyangwa zinahari ariko rwose uwaba afite amahane yagiye yaramukubise yavuze ko yamukuye iryinyo w'abandi ntago yabihakanye yavuze ko undi avuga ko yamujyanaga mu buraya ngakanga yagera aho ngaho asa nk'uvuze ngo yaje kubyemera ahubwo icyo asorejeho uyu mukobwa avuze ko ashaka imana ashaka gukizwa icyo nicyo nawe washakaga njyewe ndumva ariwe najya ku ruhande rwe kubera yuko yemeye ko yagiye mu buraya yemeye ko iwabo batunganya bingi yemeye ko bavuze ko baroganye ariko nyuma y'ibyo kuruha n'imiruho yose afite arashaka gukizwa kugira ngo akizwe na mwene se uko mbyumva
arashaka
arashaka gukira aruhuke mwene se aruhuke nyabingi aruhuke uburaya aruhuke ibintu byose bimuruhije ubazane hano bapfukamishe njye mbasengere urabizi yuko njye za nyabingi ndazikubita nkababarira nkazikubitira
kongresi gari ku manzu hano uyu mugabo kongresi mbari ruzamu ku manzu z'umuhisi umwe
biratane namba ariko reka mvuge nanjye ibyo uyu mugabo uyu mugore avuga kongresi ntago azi kwisobanura ntago azi kuvuga aravuga ibintu abicurikiranya gigi rero aravuga ibintu biri ku murongo ameze nk'umunyepolitike urumva rero ariko ibyo yavuze nk'uko uyu mugabo ari kubivuga ibintu bapfa ntago twese twavuye twaradufite abaturanyi hari n'abantu bafite n'abanzi bavukanye nanganswa abo baturanye rero ibyo bapfa biva ngo ni ibintu bikomeye wavuze washobora wanditse nanditse muri komenti uvuga ngo ugiye kubunga bano bantu ntabwo ushobora kubunga ni imizi y'umuryango ni umva izi nyina yagiye kuraguza undi ati ntuzagira utya undi ati ntuza ntago bano bantu wabunga kereka bapfuye
abandi bafite nyabingi
kere kumwe yishundi ni bumwe yaruhuka niri nagarishye ari risanzwe bro Janine niri nagarishye ari risanzwe imwe njye ku mihanda byacu ni mihanda ibintu ni ibintu byavuye ibaza ariko mu bwana umuntu ava mu nda ya nyina ndakajya n'umwe bafuri
that's true reka nkubwire ikindi gigi we yanze kuzanamo iby'ababyeyi iyo gigi ajya kuzanamo iby'ababyeyi bro ibintu byari gukomera kandi biri seri
of course baraziranye bareke umwe azicunje niyo bizakora akazi
ariko Isabel sorry gato wumvishije ko ubu bwabo ntacyo bapfa ahubwo icyo bapfuye ni n'amatiku y'ababyeyi byavuye ku babyeyi
nyine rero icyo kintu kiba gikomeye ibaza ariko kuvuka umwe akajya mu umubyeyi akajya mu bapfumu akajya kureba undi niba azabaho cyangwa undi atazabaho undi azakira cyangwa undi atazakena
undi agasara
urumva ibyo bintu wari ikintu cyoroshye hanze anga umwe azarukunda rwe yapfuye
kandi buriye ukuri kose ngiye nakumviye muri amasengesho bahamagaranganya bintu ubundi ntago bari batubwiye kure muri ari amasengesho nubwo mwasese ngiye nibwo numviye mukuri ngo ngutumye
nyabindi wacu umwe yatongeraga undi agasenga
umwe yatongeraga
undi agasenga so rero ni hari mutumvaga neza rero baraziranye mureke amugo godify imana ikurindeshe ri arabi
irinde
ne Ninde
babagane. Okay, ninde ukurikiranye ni
nako. Wazame bitamunga. Zari zinje kumatwa.
Ninde ugusaba ijambo.
Ninde.
Fata ijambo.
Natasha taravuga. Wewe nigeze kumva munashwana mupfike ikibazo. Ushobora kuba ikizi kuri live yabo muri gutukana. Ndabesheje ri.
Bose ndabazi bitari bya hano
kuri. Nigeze kumva djya gutuka mutongana mupfa kongere sima ntandwara rindana muzi numvaga mubwira iryo zina.
Rero ngiye ko mbyumva Congress yazize kutisobanura Congress ntagaze kwisobanura arahubagurika vanga ibintu agacanga abantu mu mutwe icyo cyane cyo kintu cya mbere yazize ko atazi kwisobanura anahubagurika nyine akavuga ibintu atuze ikindi mwibuke neza yuko Congress yazibijwe ntago yabonye umwanya wo kuvuga neza
yazibijwe nande
bijya muvugiragamo
yageza ugiye nka mumanura uri muzima Congress sinagezo nkamandura
gi ariko God fathers kumwe umwanya ari sanzure
ya
kumwe umwanya ari sanzure gusa ntazi kuvuga ashakuwa afite ukuri ariko atazi
niko uraba ntabwo yahawe umwanya wowe ndakwaza wena tasha ntabwo yahawe umwanya aragezo nkamandura gi kuvuga aravuga ati da nose kandi umuntu narasezeranije igikora kugira mu mumanura
bamuvugiyemo God fathers busaba abantu bose bari kubyandika ba queen navuganye
nabo bamaze baka
oya yaje kumuha umwanya natayaje umwanya arisanzura gusa ntazi kuvuga ariko
ashobora bamuhaye umwanya gigi bamumanuye urumva noneho ahubwo gigahita ajya guhamagara God fathers aramubwira ati garuka kuri live urumva
ntabwo yahamagaye nkamwitebe ntaruka avuga ati garuka bakubaguhari
yes
nawe yabonye umwanya gose
nkampaye umwanya nanjye nkavuga
ntoje kwa mamani ngo bamuvugiyemo
uri kumva nange cya mbere nuko kwisobana kandi nahubagurika nyine agira ibigambo byinshi ntiwamenye ngo icyo ukuri ni ikihe Congress gusa nkanjye ngiye bose ndabazi ntabwo ngiye kugendera ngo beef mfitanye na gigi ngo kuba dufitanye beef ngo ndajya kuri uruhande urunuru ariko uko nzi Congress ngiye Congress twaraturanye ndamuzi nk'umubuyoga twarabusangiraga ndamuzi Congress nuko ameze nk'umusazi nyina kubagurika ariko ibintu abavuga nuko ikindi cyongeyeho hajemo kuvuga ngo ntavuge ku by'ababyeyi kubera yuko ibyo by'ababyeyi bavye kavuga niyo mva n'imvano y'ibibazo bafitanye kandi bigeze ku babyeyi bamuzibishije ngo ntavuge ku by'ababyeyi ikindi kintu numvishije uyu Janine avuga ngo Congress ngo nishyari ngafitiye ngo gigi ntabwo ubushobozi bwa gigi mbuzi pe naba mbeshye ariko ubwa Congress ndabuzi nzi neza ko Congress niba hano hari umuntu umuza byandikemo hano Congress nzi neza ko atari umuntu w'umukene ngo inzarayishe nk'uko mubivuga ngo ishyari ryamwica ngo yabuze Congress ntafite ubushobozi ndabizi neza ni umugore wishoboye ahubwo nyine nuko mumubona hano ku mihanda ari kuvuga gutyo ariko ni umugore wishoboye arishoboye rwose pe ntagire uwo ajya kuvuga ngo inzaranga ibiki n'ibikireka reka ikindi kintu ibyo bintu ngo by'amarozi ngo n'ibiki n'ibiki bavugana uyu Kim Gatema yavuze yuko gigi mu bintu yamubwiye ko azamuroga nanjye yambwiye ko agiye kunyangaza tugirana ikibazo rero ubwo burozi babuziranyeho ibintu byabo babiziranyeho nta muntu wabyivangamo buriya mwakwivanga mu zindi ntambara ariko bano bantu baziranyeho ibintu byinshi ikindi kintu byo bigavuga ngo baraturanye ndabizi neza ijana ku ijana ababyeyi babo bazindi imwe bafite icyo bapfana ibyo byo ntaga ngo nabaturanye bafite icyo bapfana ababyeyi babo bavindimwe ibyo ndabihamya neza ijana ku ijana nanabisubiramo ndabizi neza rero ubwo ngubwo kwamuse nyine ubwo ikibazo cye ubwo umwumva aramwumva utamwumva nta mwumva ikibazo nawe arahubagurika azabanza ariko guhubagurika murakoze
ufuze sinari mbazi
none se reka mbazi buriya mwagiye none se ubwo muri kumva sho irarangiye se
oya nagirangiye Godfa ariko ikintu cyo kubunga cyo sinzi ko cyakunda
oya bugike ariko ndashaka kugira ngo babagane
nyine cyakunda rata nimba
gusa yahubwo wenda niba ari shosa
ibintu byo kubunga ntabyo nshaka burandi kwigira kana keza arashaka ko mwe ko mubagana Godfa
usabye ko bamusengera
umwe nazana ka uretse gato ni mugaruka ariko
aba man
iyo ndashaka baze natashavuze ko abazi ndashaka noneho mugaruke urumva ariko burumva afite isururu undafite igitiyo mubagane
ntigise buri yaragaruka ko yagusezeye katazagaruka haribwo bwa nyuma
agaruka sadagaruka
cyane yagaruka ariko uyu mugenzi wa nyuma
yagaruka
yishakira gukizwa
uravuze indukizwa
Congress
urumva bira bintu gigi yavuze ngo Congress araroga Congress ajya naroga arayivagira akantu arogeramo mu rugo n'abarahanga Congress ngose nazamuka bivuga hangaha wenda
kireka niba yaragiye
Congress arabuga bya nyabyo
ndikunanirwa kumanura abantu
Natasha Sheri oyas
Congress arabagira gakono n'igiterekero n'ahana canire kakuroga kaguha amabere ya nyoko Congress araroga
Congress ngo no guhikira kuno
wenge
nta munyangire nta muntu numwe nge nanga ko nawe nunze ngo none se ubundi gigi gigi ubuke burate gigi yatwibwiriye ko Godfather ko ngo atinya Congress yatwibwira ko Congress ngo Congress yajyaga ngo amutuma amahembe
ye bandoze kera sinapfa kereka ntihavuka umurozi
okay Congress kumenyane Congress niba ari ibyo ntibiye Said
Congress akavuga ati
Godfa ntuzanyibagirwe
mwongeye kurogesha
ku mafaranga
ibizana amafaranga ndamuyoboka
niyo
mpamvu mwanga kwakizwa kugira ngo azajya barogera
Godfa kutamuhari kutamuzamura congressman ngagaruke
Bose ko bigatinya Congress byo gigi yakigira byose atinya Congress aramutinya.
Nose gigi we katamutinya kandi Congress aruga.
Gigatinya Congress ndabizi nge gigi twaravuganaga tutarashwana gigi nawe rero gigi nawe ahinduka nk'igitsi. Yabusubiramo ibibazo twagiranye ariko icyo ndicyo nawe bwe twarivuganiye kuri koru abizi neza ko Congress yamurogaga.
Anamenye ko Congress yarakaye ko yafashe amajwi akayajyana
utagira ubwoba batagira ubwenge wewe
wakoze Congress araroga ngo yanarogaga gigi yaramuzengereje njye amakuru ndayafite ngo akamutumye ngo akurikiramo amafiriti
mu wiki
ntago umuntu yaba ari umurozi ngo ananirwe kwisobanura icyo ndagipinga
man Congress ariko ajyana afite agakwana atekeramo umwotsi ugacumba kuri live bro
wiki
agakona none se ndabeshya nta amavideo arahari mumbira nyabeshya
nta nine bye bye
ari kubakanga nta waroga live
ariko abite byawe
nine bye bye kuvuga bye bye rwose n'umurozi
ahubwo bose ni abarozi babiziranye ibyo uburozi bose bajyanaga ngo mu bapfumu
kandi bavukiye umunsi umwe
bajyanaga mu bapfumu bose ni abarozi
none se mwa basenzi mwe igihe nahereye nshaka abarozi kuki mutari mwaramwe Panimero.
Ariko
mutegere neza
koko ababyeyi bagize ibarafe ngo ntiyaza kubashingura harakantu yavuze katari keza kamubabaza ukumva harimo akantu kumubano
kuzana nk'ababyeyi babandi hano guti kintu mwagiye muri ibyo bintu ariko uruvuga muri gukuririza inkuru ntanye gukuririza inkuru ntanye n'ese uruvuga rugari ibyo ababyeyi abantu bakuye urabagabo ngo bigende gute baritabye imana mwaretse ababyeyi bakarugira mu mahoro muzabasangayo